studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altiner sappo idi lewru juin jena yamde sokido studio tamani odo wattu goto wodi do radio jamana tumbuto zekira bon kompetita wiide fa hande jalleni di an gonde memindirde kasento kidal to bale halana ne godde tonde be kayfi sema kanye platform wonde tiagal ido bonandaji yoga gube jogire kaborde leleedi ndi koli tiwir wala fu ko lato sababu dido golleji so wana dum waran tanude kaldal e kawrangal tan wobbe mabbe jeliki wiide no golleji mokki di kani wadire ko yawi lamo odo wurfito kidal wattu jono fedde wonde bangile leedi ndi hollitindi wiide jabbay nuy gal sari yengal waylite kasen le nokko der o fedde bangi kenen be bibe gollaw ko mbayi fur kono docteur amadou djumo ne yenps tutat nokko no docteur wala do e dum le lamo yoro e dum buri lebbi didi nyaloma hande o fa hande o do suko jokkole tiagal ko mo holla e video ngaji di ko o matnaka kasen won balle godde ngadde no dango fode lamo jawa yalla hono hani yoppitirede di wono no sembe kabaruji di min jogini on do bete handen di bismillah modon e hetade jalini di memindiri kasen to kidal to wattu jona yimbele balle halanane be noddirte societe civile be koliti metti mudde be kay firdu gube didde sema kanye platform wonde tiagal dido bonandaji yoga gube gonde tonde koliti wido yimbele suudibe kanye gonde wadde dido basiji be jida jam e deder wartali nokko gube noddirte to aza wadde be bi ko warata ko be jeyal hono be kani yidirde amiren wobbe tonbe kanye yimbele halanane be yala dido tida lajan kebne jogala kede kanko noddirte ilad ag mohammedo kanko jottino kabaruji fedde semande kuma sifirdo hen do fotti tangu Ousmane Diko
on peut pas parler véritablement
ala basin gongaraji hakunde janyeli ka wawa halede fay se woldeji kanyo torraji fewde e hakke tomante ngadi hakunde janyeli di joni o sema ana wonde e imadara hedi inde andite en sahibe e hedi kala faben darano no o golle selda on dulla yogabe ananjeli satufu yimbe orondira minen ko men kolliti yimbe ananjidi wonde dejere e hakilamdu no boyrufu en cakitito joddade se kalda gonda durda ndawda do lawi goti du pati golleji yimbe famarbe famu waddana yimbe wayde famande wayde famde ko buri fu horsude hakunde janyeli se pochoniral hakilaji
gube noddirtode gacciade koliti wiide wala fu ko lati sabi mudun so wana wattu jono ko golleji mokki di keba e golled le ngalure kidal de be biidu lamu an hani jewtarno hani wirfitira ton le ko warata ko non tawata so dido tidalaji kebene jogala kede kanko noddirta do fahad agal mahmoudo kanko lami walde noddirta gacciande ko sifi do hen do foccitango Ousmane Diko
d'accord amé mawne yo heedi sobbunu fulnange e baleri kidal woni tidalaji fu ngala dum fu yo caldi bonnitinde tan pati dabare de ende yara yeso fa ite en do lawol burgol fu horsude kana ngarten e le lamu le galdore kidal le subagol hono natobe mak kanye e fogol lamu sedi golleji yengi on jihanti dalaji fu kunchotol o enden monofu wada noddan fewde ebe wondi fu hedo dum nakina du andati golleji nafta fay goto e hakilam non na bawi latade so monokala daranike dartude deere dun latto
se grabu so ngabbi do bemal amé ande ngal do mbay netton mi jojju modon non noddi min do dido numéroji di taw min do répondeur kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jette nay sapo go sapo go chapande jidde joy chapande jette nay sapo didi fedde wonde kasir bangile leedi meddi ndi do fedde be noddiri dum anta bana be kolitiido wala fu ko no golleji mudo so wana fa sakko fatnuy gal seriangal yewte leedi meddi ndi leedi do fedde balé société civile fa yotto yo balé tiagonto yimbe le jenginobe kanye balé politique e yimobe fu anat le mayre be kolitiido aswere waror de dum be ngaran wadde dum wonon majere mawnde do bomako do fa be cakko dido golleji no gordino kede kanko no dirte amadou chamo yo député assemblée nationale leedi meddi ndi omo leedi do fedde ko
je dirais que il est excellent
de walde heere juinaane joni balé politique luttube laam gon e mayre koljimbe do gadan ko baye fu fa palo e wailtingol nuygal sariambul balé société civile artisan fu gon hen syndicat ngaji ono system kanye syndicat ngaji goddi gon hen men fu men nari min tawi miden kan ummade min daro fa min palo o golle mo be anni wadde o sab min tawi dum wala e democratie mali ko mi anni wadde arande min gadan ko min baye fu pat dum wade ko biya mi lamu ko be bitinobe acci bantina de dabare sinibe jabbay mi ngada majere mawnde asawere warore sappo jeddi lewru juin mi de ngada noddango fiwdude bibbe mali wombe le mali e gombe ciagal mali fuddum mo ndaro kollita we calibe waltingol nuygal sariangol sabbe dum moja e leydi men di dum wala e demokrasi dum itta mali e dima kum
la souveraineté du Mali
ana buri lebbi didi nyaloma hande o kanko no docteur Amadou Ndioum ne INPS o suutama no ko no docteur wala do idum le lamu yoro o wattu jono le bema ande de won yimbe el gondu do kindete ton juude kolliti wiide lamu ana hani fiide do hen dabereji e yel hono yoppitirte micite den wiide ilo yale video on de wotere wala fu kabaru jono marta di kumpono worri nyaloma hande no kede kanko no docteur Ousmane Cissé kanko darnide do fedde ko mo sifi do hen
ila min jimo le video o noddi kana ko do leedi walla mo batte mudu min o yume ne mudu min baba jorade min jewa ne tampudo tutado tay min baba ci jomu min jini walde de wana goddum dattude no yoppetire min kalde lamu on nangi beru min ciude yoppitamo min jidi min darde e lamu wada funo watto yim an heewi yibe dina ko be ana walde pula ko ana haga e nangum bobe be jibe ndi yoppitamo wana jom malfal wana solda unde mo anda batte hudum mo nangira so mo wuri ne jitani so tay guda wo jike won unde faande min darti Allah mo wepike min daba e nagu mo di e minda saaji Allah mo kabato batte aw Allah goto min darbe mabbe bi yupita mo ila be nani mo du lamo nota ki do be kan famde wiidige o ka wala fu dalu mo nangi dum
holitinde wiide wakkati jono be bi hi modele bonde dum won fayoto pikiriji kany en nangale leedi Niger ndi kandi sakkade dum won nyaw kelowo dadde mo no determine zito no worri le majun lamo holiti wiide fi dati di fufati jeweje wakkati jono de be koliti de fatte do podde fayoto di do pikiriji nata le leedi malindi mi citta den wiide pikiriji di matam wakkande pese gonde wadde le leedi meedi ndi fabde yalo hono be kani sakkirade nyaw kelowo dadde mo no determine zito kede kanko no docteur Ablaye Guindo suudu sarwuse humnindo kabaru challa leleedi med endito o gollata ko mo sifi do hen do faccitango Ousmane Diko
par rapport au vaccin anti méningocoque qui falsifie en circulation
ñaw kelo daade bayditaado wona mojjudo du godudo e sakade le runda hirnaanga afrique nde taykita le leleedi niger mi de martani dum kumpa faanda hono pikiri ñaw kelo daade o ledde mudo ana keewi handan o no yo pikiri noddirtene ACWI ndi wanda yo ni ngarantondi geeyi di mojjudu du fasannen jeno hono pikiriji di men gondi e wadde le mali do e ni noddire MA kabori e geejju nyaw neddito do menango kok AO fanda nyaw kelo daade o pikiriji di non galda hande non jo ine hakkilaji madon dide be mudum pikiri fu natore le leedi ndi kana di widite faame yalla yoni lobbire hande non kulol fu walana e bangal mum bangal hono pikiriji di halum haladi wondube e golle martinama kumpa ngatan e hakkilo wat ngondude wadde di do pikiriji le mali do
ces vaccins pour le moment vraiment ces vaccins ne sont pas au Mali
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sigrabde e onne le réseaux ngadi bi e puddiran do sigaso robe bi ko yaata yibbele ciapan tem dere non jaati be kolli kri wiide yo robe le kanyen sukabe jokolbe kanyen gonde wutu dati gonju tondi kanyen nokkoli mabbe forobaje gonde tonde woni faana mudu faabe joto yalla hon laabal hani wadde le nokko ciagal mudu be paminaama hono nyawuji ku walla di gori tan fayotto yo kutteji tongi en diam meje tunude en gonde tonde lanni be o do golle yo yimbe wonbe le dene no dirtene medine to sigaso to sigurute ngarda faado tumbuddo kanko lamir lama hakkunde je goddo to yide e balde societe civile gonde tonde kanyen yimbe en walloobe le gallure de yogay halaji di fu jogi ki ton ko woni golle makko wolitiwide kar goto mo societe folona kanyen yeso samoy to don aljuma dabbi nonde nokku no dirte do buguni hakkunde buguni e bamako be bi ko yaata yimbe en noga e jeen keddi kili hen baro be do keewi o do kar woli tawi do mo gandino le leedi Burkina Faso di o do wattu fo yi ho yandiri ton e don RR mark gari do kanyun tan so odo kari ngabbu yido odo kasara yetti dum ton sidi dan garanti minire faado burem do holli tawede mobilaji nay iwoji nanoyde aswer jaddino nden lumo nokko non dete tondi bi kany yimbe le bombe sumbu pali ton sedi be koliti widdu dido mobilaji yimbe le be dum won be teti kala ko be tawe juude dum won yimbe le gombe mobilaji di furbe jaadi do ko buri udinaaji tan der CFA sekra sembe kabaruji dum jogi non do bete hande di anni holitindi wiide basi jakkune jallini di puuti kasento kidal to bale societe civile gonde ton de be ngadi noddango fewde e gube de dum won CMA kany platform be bi kany ngoni tiagal dido bonandaaji yoga yugube gonde ton de koliti wiide sina kaldale kawrangal tabe non tan watta so dido basiji dala ton tiagal modudu be bi jewte yalla hono golleji mokki kani fuddirton lamo wirfito ko yaawi le ngalure kidal de faale godde kasen gonde leedi meedi de be gonde hokkindirde juude faabe koliti wiide be jaban nay wattu juno no gal sareengal jewte leedi meedi kanko noddeter Ali Njumbu won neddo YNPS ciutaado nokko noddeter wala do idum ni lawmu jumoro o idum buri lebbi didi nyaloma handen o holli tan wede ido yale video ngaji dinde wotere wala fu kabaruji ko martana kasen kumpo holli tindi do woni yallomo wurina o wura bala godde kasen bangi leedi ndi kolli TV dana kaja wattu jono jeega yalla hono watte fa o do suko jokol yoppite yita yimbe le mube di wonono sembe kabaruji dim jogini on o beete hande dim joto san kala do modon tawel le malife mangal mudu jotal dim kerti kidi wakkati jono kidi demi faato kayto ye jiki kidi faake den jokita do kabaruji meden di e fulfulde wassalam